exactly 7:22 is your time right here on RB2, your station of choice. A beautiful Friday morning, certainly a day to consider a few things in relation to retirement. Yeah, because it's a Friday, so you know you're going to go home, put your feet up. So you might want to consider retirement. We've got the good people of NBFIRA in studio with us this morning. We've got Bua Chomba, who is joining us as the head of communications and international affairs from NBFIRA. Thank you for joining us. Good morning, Bua.
Good morning to our listeners and good morning to you.
Well, you're a regular side, so I think I am indeed. So I'm all right to be on first name basis with
absolutely.
You.
Absolutely.
And also joining us this morning is Mekwin Munyati, who is the manager for Retirement Funds Directorate. Thank you for joining us. Good morning.
Morning.
It's a pleasure to have you as well in studio with us this morning.
Thank you so much.
Yeah, we'll be talking retirement funds. But before we get to that, let's talk a little bit about NBFIRA so that our listeners know why NBFIRA is talking about retirement funds this morning. Yeah.
All right. Thank you very much. Well, NBFIRA, we are the regulator for the non-bank financial institutions.
Mm-hmm.
Yes. So, and these include the industries such as insurance industry, which we're all aware of. A lot of us have insurance policies. It includes capital market industry, your stock exchanges and the like. It includes the retirement funds industry, which we're here to talk about today, and the non-bank lending industry, which includes your pawn shops, your microlenders and the like.
Mm-hmm.
Yeah, so we've been around for 10 years, in operation for 10 years. And we've seen significant an improvement and development of the non-bank financial institution sector, and we look forward to the next 10 years
greater
development.
Yes, hopefully we'll be happy to to be with you.
Absolutely.
The next 10 years.
Yep. Okay.
Anyway, let's get down to it, though. Today we did say we will zoom in, or, the point of focus will be on retirement funds. What are retirement funds?
Okay. Retirement funds are the funds which are providing for the payment of a pension to a person who is or who has been a member of the funds at retirement funds. In other words, those people either ka bogodi kana a tlogela tiro e le gore gongwe ke ka bolwetse.
Kana ka bonana, ga o kgone go tlogela ka bonana hela e le choice.
O tlogela ka bonana e le gore ke ka bolwetse, ga re bua ka retirement. Ga o tlogela ka bonana hela ke ka resignation, o ya go gongwe, but then you're still in the fund.
Oh, okay. No, awesome stuff. The types of retirement funds tsena le tsone mo botsona kana tse le gore NBFIRA ya di regulate ke dipika.
We have various types of retirement funds, and then we have the common ones, which is the pension and the provident one. I will be talking much about when we talk about these types. A pension fund, at the time when you are retiring, the person who has been a member, they are allowed to incur a certain portion, and that certain portion is one third of your credit fund. And now when we talk of the provident fund, we're talking about now at the time of retirement, you are able to encash the whole amount.
Mm. And what's the difference between the two? Sorry.
The difference between Q&A or the other one, there's not how you can what's our media hako out get pension you. Pension fund. You're only able to encash one third, and then the remaining balance, which is the two thirds, you're only able to purchase the annuity from the insurance of your own choice. And then the provident, after payment, you have to pay for the money. Yes.
When we are still active like this, do we make a distinction? The pension fund or subscribing to the provident fund? How does it work?
Okay. When we are talking about employer base. The employer ke no e long gore gantsi a kere ke benefit ya the employer.
Okay.
And then ke no e long gore gantsi make choices gore ne ke le ditse gore gongwe ba bereke bane ke ba direle the which type of the fund.
All right.
Either the pension fund or the provident fund. But ona le gone gore wena o le an individual o tsama o re ipela madi a ile eng gore a ke a gago, and then you would choose sort of batla gore o beeletse ka ba provident fund e kana ka pension fund.
Oh, okay.
Yes.
Awesome stuff. And just the industry, Hela, who are the key role players, of course, in the industry?
Yes, we have a lot of them. The key player lantlang tla ke tla bua ka wena as a member.
Yeah.
You are a key player more the industry. We have the board of trustees ba leng gore ba tlhokometse bone di member gore madi a bone wena a leng gore ba beletsa a lebeletswe sentle. We also have batho ba ba tshwana di service providers tsa rona, re na le like fund administrators ba e leng gore ke bone ba e leng gore gongwe ba tlhokomela dibuka tsone tse e leng gore di-funds di na le tsone. And then we also have investment managers, we have asset managers ba bantsintsi, just to mention a few. Yes.
And auditors as well?
Yes, we do have auditors ba e leng gore ba lebeletse di financial statements.
Ba
netefatsa gore madi a rona a diriwa sentle. Yes.
How much are we able to be able to win? All right. And obviously, as an MBFIRA, you regulate.
Yes.
How do you regulate this industry then?
Renale, the legislation is our guideline. And then we have the MBFIRA Act, which is the Umbrella Act. And then we have also some pieces of legislation like she was saying, how we are going to regulate what types of the NBFIs. Rona really mo lephateng la retirement funds re na le the specific act e leng gore ke the retirement funds act le di regulations tsa yone.
Okay.
Yes.
Awesome. And Rona, because we're not very familiar with the act, we're not very familiar with, you know, the various acts that we le nyabo e mvefira, what should as members whenever ba kana rona ba re ke rona ba re reka di fund tse re tsantsa re itseng specifically se re ka se lebelang, because like I said, we are not very familiar with the acts themselves, but what should we be looking out for when we go purchasing so na di pension fund thing?
Oh, okay.
Kana di retirement fund me
emma tla ke re ane pele ke re gore ha o le mereki o na le ditshwanelo, you have rights to know certain things as a member of the fund. So santla hela o le member ra khona le khone gore o bo o itse gore fund ya gago ke leng gore entse jang, is it a provident fund kana ke pension fund, o tshwantse gore o tlhaloganye. And then gape se sengwe se leng gore o tshwantse gore o se itse, o tshwantse go itse gore ha o setse o tla o tlogela tiro ya nong ka bofudi, madi a e leng gore o ka tsa ke bokae le gore a taxi ya kana ga taxi. So you can only, like I said earlier, you can only in cash 1/3 from the accumulated amount that you have accumulated.
Hey, right, yeah. In that sense, for a percentage of the amount, not necessarily the exact amount.
No.
Okay.
Ke tlhalositse gore go na le madi a sala. Ya no go tshwana hela le nako e leng gore ke resignation, when you resign. Go na le bontlha bongwe. It's not like you are supposed to in cash. O ka nna wa tlogela madi a o sa tse ha o resign. So ha ile gore wa resign o ka nna wa tlogela madi a gago kana wa in cash a quarter of the amount, and amangwe ao a differwa a iswa ko go teng ke the preservation fund.
Okay. Ke tsa gore yaka o buile mme gone ga motho a ka nna le makgwerenyana le di pension fund tsone tse e le gore la didokametse ko MBFIRA, motho o ira yang?
Ehe, ha o na le dingongwara tse e leng gore o na le tsone, what you can simple do, so sa ntlha-ntlha hela o tshwanetse gore o itebaganye le bone ba e leng gore o ngongorega ka bone. Wa ko go bone o ba bolelela ngongore ya bona, kana o dira mokwalo, wa kwala mokwalo gore ke ngongorega ka sena le sena le sena le sena. Ba tshwanetse gore ba responde to ngongora ya gago. Ha o sa kgotsohalela go ngongorega ga gago gore ga go a ka ga lebelelwa ka ha e leng gore gongwe o ne o akantse ka teng That is when now you come to NBFIRA. You cannot just come straight to NBFIRA or tapo ngongorego tshwantse gore o tle o na le sesupo sa gore ke dirile di channel tse tshetse leng gore di tshwantse gore ke di dire me ga ke akaka kgona gore ke arabiwe ka ha ile ngo gore ne ke tsulehetse gore nka arabiwa ka teng, and therefore ke tsile ko NBFIRA. No how tsana ko NBFIRA rona re tlo go batla go bona gore a me sa ntlhantlhaela gone o ile wa ngongorega ko tshwantseng go ngongorega teng me gona le mokwalo gona le sesupo, and then we will take it from there le rona wa re kwalla e be re ka lebella mokwalo wa gago. It's either re respondela wena o e leng gore o kwadile re gore a re re nya re lebeletse mme re bone mabaka a gago karabo keye, kana re tabo re gore a re re mme re lebeletse mokwalo wa gago re santsana re investigator le ba e leng gore o ngongorega ka bona, and then we'll come back to you go tsaela gore ngongora e o itsisitseng ke e ntseng jang. The time lines tsa teng ga di tshwane, tse dingwe di kgona go tsaya lebaka ka ntlha ya gore go a bo gona le tsone di-investigation tse e leng gore di a dira.
Gone me some of the if I could say key kanankebe kere tse e leng gore lena di tlisiwa ko go nna gantsi fela e le dingongora ke tsa boeng fela, just for understanding sake.
Tse dintsintsi tse e leng gore di a tlisiwa ko go rona go le gantsi re itlhelele gore batho ba tla ba batla the remaining balance e leng gore ne ke bua gore how retire is what we say ke 2/3 o setseng a madi a gago gongwe a na le dikgwetlho tse e leng gore yanong di lebagane le botshelo ba gagwe, and then a akanya gore madi a le a setseng mo letloleng
gongwe
ke ka tsa yanong kana re dira yana re lebeletse molao. Molao one wa re 2/3 o tshwanetse gore o go tshetse mo nakong eo yanong o sa tlhole o bereka, so ga gona jaaka NBFIRA re kare o ka neelwa 2/3 mo nngwe ya beele kgang ya gore motho o tla re gongwe madi a gagwe ga a ka calculatewa sentle o ngongoregela gore o akanya gore a manyenyane ga a kgone go tlhaloganya gore go diragetse ga nngwe icompara lo e leng gore ne a bereka le ene gore nta semama re simolotse rothe ene madi a gagwe ke bokana nna a ka a manyenyane, mme o itlhelele gore go le gantsi ga se gore go a tshwana. You cannot compare yourself with madi a motho o mongwe o sa itse gore tota go ne go diragalang. What if ngwe ene ana a na le additional madi a ipeelang because o na le gone gore o ka ipeela ga o lebelele fela mo the employer gore ke ena a mpeelang, you also have to have that additional voluntary contribution.
And in terms of just private sector participation, ke ra hela into the contribution tsa the pension, how is it? Are they contributing, the private sector? Can I go to Mentela and do them pension? I do a certain amount for pension.
Makalana, a otle hela a ilong gore banne le gone gore ba batla gore ba bereke ba bone banne le a pension fund. They do contribute for their employees.
And is that good or it still leaves a lot to be desired?
Ke selo se se siameng go ipela tota ke selo se e leng gore se siame kana madi a gape re tshwanetse gore re gakologele gore it's not something se e leng gore wa re ke madi a e leng gore ke salary. Ra re ka nako e leng gore o tla bo setse o godile yanong o sa tlhole o bereka, at least be go na le sengwenyana se e leng gore se ka go kgorometse wa ya ko tleliniking wa kgona go reka di-basic things
o sa tlhole o kgona go bereka. Gone mme ne ke raya gone gore a le itumelela ka private sector participateng ka teng kana ba santse ba leka ba rotloetsa gore ba direle babereki ba bone di-fund tsonetse
bone ba santsana ba ka rotloediwa gore ba ka dira yalo ba direle babereki ba bone.
Kgotsa ko bogelong o ka bua gore lona le ba NBFIRA le dira go le kanang kang to ensure gore the rights of the consumer kana rona ba e leng gore ra ba madi are protected le dira go le kanang kang lona.
Emma re dira go le gontsi tota. What we normally do, we do the off-site analysis. O ne o sa tswa go bua ka di-financial statements tse e leng gore di-auditora ke bone ba e leng gore ba di lebelela ga di-funds sena di diraletang. So at our offices we analyse the information e leng gore ya beetsisitswe ko go rona gore re bone gore a mme dilo di dirwa sentle kgotsa jang, and go na le gone gore gape ga gongwe go nne le di-complaints tse dintsintsintsi tse e leng gore di a tla ko officing. Ga go nna jalo re tla re ipotsa gore ke eng ba ngongorega ka the certain fund, and therefore re tla bo re nna le gone gore gongwe re tsamaye now going on-site inspection kana re dira investigation.
Okay. Emma, mahoko a bohelo re tla re tswela gore ba ka le tshwaraganya le lona go kae.
Eh mahoko a me a bohelo before re ka bua gore go tla ka tshwaraganya le rona go kae.
Emma,
we ke ka bua hela gore as a member o tshwanetse go itse di rights tsa gago. O tshwanetse go itse gore ke eng se e leng gore o tshwanetse gore o se itse ka peeletso ya gago. Batho ba le bantsi ga ba itse gore ba na le tshwanelo ya gore ba ne le di-fund rules tsone tse e leng gore di guide di-funds tsa bone. O na le gone gore o ka batla di-fund rules tsone tseo. Gape mo gongwe ke re ko the listeners and the members, pele o ka tla ko NBFIRA o tla go ngongorega. Re rotloetsa thata-thata gore o boile kwa e leng gore ke bone ba o ngongoregang ka bone. Le go buisanya, o ise ngongorega gago ba go reetse ba go utlwe gore wa reng pele o tla. Gangwe ke tla ke go fomogile maikutlo e le gore tota-tota ga ke akaka go itebaganya le bone ba e leng gore ke ngongorega ka bone.
Okay. And how do they get hold of you, Ms. Boa?
Yes. You can contact us on 368-6100, alternatively visit our website, nbfura.org, or visit us on our Facebook page. Yes.
Thank you very much, and we are hoping that you will work very hard in the coming years, 10
as,
years.
As always, as always.
I don't know about that, but thank you so very much for coming.
Thank you.
To.
Yeah, well,